chills on the track.
Ndio mtoto wa mafiga aka Tazam, mkija kama unit mimi ndio kwanza. Wavunja nazi hoi, sisi tuko rada, wanyama vichwa chini, baba yao Tazam.
Kipenzi cha mitaa, wananita master, kwenye drop, kwenye chorus, kote na wa master. Soni mshindani nani ambayo shindi vitani, of course I believe in a player.
Foko waina wa overdose, wanasingiziaga na force.
Singeweza peke yangu kuwa pale,
na mshukuru mono twist na dozen.
Paka leo nakota na mita ina nilinda, siasa yao ya nyota kilindobu wa ishini. Sio ni mshindani nani tisa, ni mshindi vitani. Musa